tadi Bu.
Mwengine no baby tu pepe jana leo na kesho hadi milele tulizidishe pendo inataka tutambe walo na si shobo wabaki wachangae mimi na we mwengine no baby tu pepe jana leo na kesho hadi milele tulizidishe pendo ninataka tutambe halo na si shobo wabaki washambe toto kifa tena kitanda ninavicheza onashaka niamani moyoni unapendwa tunapendwa na wazazi Tasha sema twaendana Toto kifa una mwili malaika Mzenu napendwa Naringa na yeye tunampenda Anaringa mzenu napendwa Naringa na yeye tunampenda
Anaringa.